Pia Your Excellency, na nilikuwa nazungumza na makamu wa rais Rigiji, akasema ya kwamba tulijaribu kama Nairobi. Wakati wa mvua, na kawaida Nairobi ikinyesha kidogo tu, kuna mafuriko. Mwaka huu, kwa sababu ya Green Army, hawa mavijana wetu ambao kila eneo la Nairobi, wanafungua mitaro, wanasafisha drainage, hakujakuwa na flooding Nairobi, and despite El Nino, we thank God, and we thank these young people for what they've done. Kwa sasa, kwa sababu El Nino imeisha ama inaenda kuisha, kazi yao itakuwa kupanda maua, kupanda miti, kusafisha Nairobi, so that we restore the green city under the sun.